dacay gudoonka baxso kogaaci galay kasoo gudne karowsiya habaani mangar jirin ayaa gabdacay gudoonka baxso kogaaci galay kasoo gudne
Kelimba kubusuita